Eyo obwavu obukudde ejjembe mu bazadde ensangi zino bwalireetera abayizi abamu obutasoma bulungi naddala mu lusoma luno olusooka mu Budde mu disitulikiti y'e Kalungu. Bino byogeddwa omukulu w'essomero lya St. Augustine Primary School erisangibwa mu disitulikiti y'e Kalungu, Kirigwa Jo Moses, n'ategeeza nti abazadde abasinga bazze ku ssomero nga tebalina byetaago abayizi bye bayinza okutandikirako mu lusoma luno. Moses agamba nti mu nnaku zino ennya ezisoose ng'abayizi bazzeemu okusoma, abasinga baakumala kuzuukusa ennyo obwongo kubanga babadde beebase nnyo. Katufune ebiri e Kalungu.
Abaana bangi bakyasigaddeyo mu kyalo muzina ennaku ennya olw'ensonga kirabika abazadde baffe baavu. Naye ebimu ku bizibu bye tusanze muzina ennaku, bayizi bangi bakomyewo naye tebalina byetaagisa ng'ebitabo, peni n'ebirala. Ate bangi era ne fees bazze balina ngalo nsa. Ate waliwo abalala abangi baagala okulya ekyemisana naye tebaliisiko ku ssente, ng'ate emmere twagigulidde mu bbeeyi. Emmere ya bbeeyi nnyo kiratani eri ku mitwalo 10-11, aye baagala okulya ekyemisana essente. Bufunde byebyo ebizibu bye tukyasanga. Mbadde soogedde abayizi bangi olwokuba bamaze ebbanga bataayaaya mu byalo bakyali basamaavu, so ffe ng'abasomesa tulina okulwana okulanga tukendeza ku busamaavu obwo.